ya habibi mashallah, mtoto umeumbika shepu figa abada, utadhani vera sidika. Ya habibi mashallah, mtoto umeumbika shepu figa abada, utadhani vera sidika. Walai mola kwa umaji wake muna, mola amemakinika. My senora Margarita, ukipita unanita. My senora Margarita, ukipita unanita. You are the boss lady, hata kumziri uda, nitakuwa budu paka kutoke sujuda. Yo mami usinacho kweke kweke, ni perami ni cheke cheke. Kaprizo nawe ni teke teke, akili yangu ifeke keke. Yo mami usinacho kweke kweke, nipe basi ni cheke cheke. Kaprizo nawe ni teke teke, akili yangu ifeke feke. Oh baby ni dekeze, ni dekeze, ni dekeze, kwako nimefika. Ni dekeze, ni dekeze, ni dekeze, toto la kiafrika. Oh baby ni dekeze, ni dekeze, ni dekeze, kwako nimefika.
Ni dekeze, ni dekeze, ni dekeze,
toto la kiafrika. Toto bomba,
gafsen klasi,
utamo sharubati,
utamo sharubati.
Wala isio siri akipita, ana nitesa yangu site. Oh, I can't sleep overnight. Ikikunisi life yangu itakuwa tight. I can't sleep overnight. Ikikunisi life yangu itakuwa tight.
You make me so crazy since the first day. Damn, you leave my heart pain. Looking at your eyes shining like a stars. I wanna stay with you girl till the time I die. My love for you is like a brass sign. When you lost, you make me blind in a dark line. Can you show me your lips? Yes, I like that. Especially those dimples, yes, I like that. Nita kupa love kali, mami, how do you fry? Nita kupa kiss kali, baby, how do you dry? Nita kupa mtoto honey, how do you die? Nenisha futa msoto kwangu, baby, so we fry. Okay, I can't believe that it's you staying here with me. Naniki cheki sura yako, buna baki kufreeze. Naniki cheki macho yako, tunabaki kuchizi. Naniki cheki fika yako, tunazidi kufreeze.
Baby, nidekeze, 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 kwako nimefika. Nidekeze, nidekeze, nidekeze. Oh baby, nidekeze,
nidekeze,
nidekeze, kwako nimefika.
Nidekeze, nidekeze, nidekeze,
kwako nimefika.